sai na songa je tutakuja onana mambo ikiku wangu mubado tunasonga kando yako ntasimama ikiraruka ntashona bado ninakupenda wakubonga watabonga juni wewe peke achara tujipe when I'm with you it's okay wacha nimbe kama ni mbaya acha ikuwe mbaya nimejikaza sana na sitachoka this is my love song to you na ijulikane ni huyu sitarudi pale nilikuwa hapa nishampata my sweet nyambura kama ni mbaya acha ikuwe mbaya nimejikaza sana na sitachoka this is my love song to you na ijulikane ni huyu sitarudi pale nilikuwa hapa nishampata sweet nyambura I remember the first time I saw you so beautiful I wanted to be with you tulionana tukiwa wote kwa njia panda nikasema I love you alafu tena kacheka msichana mkikuyu hapo liniteka lakini bado nakupenda sweet nyambura natani kiulizwa sasa ndio inakula hapa washaniteka juni wewe peke acha raha tujipe when I'm with you it's okay wacha nimbe kama ni mbaya acha ikuwe mbaya nimejikaza sana na sitachoka this is my love song to you na ijulikane ni huyu sitarudi pale nilikuwa hapa nishampata my sweet nyambura kama ni mbaya acha ikuwe mbaya nimejikaza sana na sitachoka this is my love song to you na ijulikane ni huyu sitarudi pale nilikuwa hapa nishampata my sweet nyambura na ikifika siku nitasema yes I do yes I do yes I do kwa sababu ni wewe.